Baba. Mkholizi. Ukusala yona uba yakena ndoda. Oh. Jay wena mane 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 man. I wena mane 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 man. I wena mane 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 man. Mane. Ay. Ay bo. Ay. Saba pemela baba. Oh. Jay wena man. Saba. Ay. Gena. 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 Ay. Gena. Gena. Gena man. Gena. 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 Gena man. Gena. Ay. Gena wena man. Gena. Gena wena man. Gena. Gena wena man. Gena. Gena wena man. Gena. 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 Gena wena man. Gena. 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 Ine ngathi sawusaba ukuswima, ine ngathi usaba nokubhukuda, ine ngathi vele usaba namanzi, hey, usaba i-crocodile. Ine ngathi bona usaba ukuswima, ine ngathi usaba nokubhukuda, ine ngathi bona usaba amanzi, hey, usaba i-crocodile. Hey, usaba i-crocodile. Hey, usaba i-crocodile. Hey, usaba i-crocodile. Angithi bona usaba i-crocodile. Hey, usaba i-crocodile. Usabi crocodile, usabi crocodile, angithi bona usabi crocodile, ayi wena mani ngathi sawusaba ukuswima, yini ngathi usaba nokubhukuda, yini ngathi vele usaba namanzi, hey, usabi crocodile, yini ngathi bona usaba ukuswima, yini ngathi usaba nokubhukuda, yini ngathi bona usaba amanzi, hey, usabi crocodile, hey, usabi crocodile, hey, usabi crocodile. Ey, usabi crocodile, angithi bona usabi crocodile. Ey, usabi crocodile. Usabi crocodile. Usabi crocodile, angithi bona usabi crocodile. Ay wena man. Young bamba ngat, yati young duma ngat, yati young bamba ngat. Hey, ngabaleka mama, ngabaleka mama, ngabaleka mama, ngabaleka mama. Ayola yati young duma ngat, yati young bamba ngat, yati young duma ngat. Angiti yati young bamba ngat. Yo, ngabaleka mama, yo, ngabaleka mama, yo, ngabaleka mama.
Ngabaleka mama, ngabaleka mama, Crocodile, I want a man.